se trata de pina tagoca. Hay pasto quieta.
Asambe natsoka mntanami, asambe natsoka mntanami ngomshini. Asambe. Bathi siyapi? Bathi sina sevali, ngomshini. Bathi sifuna nevala. Asambe ngomshini, ngomshini, sifuna umshini, ngomshini, ngomshini wa. Asambe, ufuna ivalishini. Hambe nomshini, ufuna ivalishini ngomshini wa. Asambe ngomshini. Asambe natsoka mntanami, asambe ngomshini. Asambe ngomshini wa. Asambe, usecinga ivalishini njengamanje. Sefuthula la ikona njengamanje. Asambe ngomshini wa. Asambe natsoka mntanami, asambe natsoka mntanami, asambe ngomshini. Ngomshini.
Bekeli.